Mwanya LG. Ni kama sina maji, sina road. For real baby, take my soul. Nishadata na wewe, wewe. Mapenzi yameni kaba kwa koo. I swear baby, I'm drunk in love. Usingizi mwanana ni wewe. Basi nipende mwenyewe. Baby natamani nifungue moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you. Kama jenereta, moyo wangu unandunda, unantweta. Mwenzako unaogopa, naogopa. Mimi naserereka, yani kwenye tope naserereka. Jamvi na mkeka, kwako nimeweka. Baby natamani, ifungue moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you.
Baby I love you too much. I know you love me too much.
La 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 la.